Eriye badde bitingana enkya ya leero nti eriyo omupoliisi atemuddwa e Kayunga. Si kituufu. Ekituufu kiri nti poliisi ezudde omulambo gw'omusajja ali myaka 40. Tegeezeddwa amannya ge nti ye Mwanga John, mukozi wa Saracen era ali in charge of the Amore, etterekero ly'emmundu yavunaanyizibwako emukono. Yazuuliddwa e Bukolooto kiri Kayunga. Ngattiddwa kyalabise nga accident, emmotoka yamulinnye era omulambo gutwaliddwa e Kayunga mu mocyalo okwekebejjebwa. Naye ate kirimu okutankanibwa nti oba oliawo si accident, kubanga ate pikipiki ebadde epaakinze ebbali oba yayimiridde kwetawuluza olwavudde emmotoka n'emusaabala teri amanyi. Twogedde ne supervisor we era pikipiki abadde avuga LUDW 971Q.